Download it from ilovezedmusic.com.
Yanda made it.
Say no. No kuti sona bwede konanda limba nikuze ti usanda ponde ndaka tikoli saku zitumuze sindiza kusangila njira kumwe ufunda uzaponde kuma ine monga bambo wako sakuze kuzosa chita si Zikoli za kukakamiza Kuchita mumweli funila uzabalalika Sakalenga tigo nti uziza chilimika I pray you listen my son Yeah Penanso ziza kukanika Kukanisa maloto unkafuna ulimwana Koma ziseza kupangise kuyuza shortcut Poti mushidule umakupa mame Can you hear me my son
Samba Samba Hey Samba Samba, eh samba, samba moyo ndi page by page. Samba, samba, eh samba, samba, eh samba, samba moyo ndi page by page.
Kumanga nyumba, kupeza chuma, kugula gali moto, kupeza nchito, sizi tengela nzelu. Ndichi somo cha cha uta Sendinga londe tupi lako Kuenda kwako kuzakala kulibe Inecho mwendipe mpa uzati samalide Ukata ya moyo usuma oleka Ama chuluka dia tigenawa Tinkenawa Tengenawa Kamaliza kutenga sama weza Andundo ipa
Samba Samba, eh samba, samba, eh samba, samba moyo ndi page by page. Samba, samba, eh samba, samba, eh samba, samba moyo ndi page by page.
From ilovezedmusic.com.